Amérique jamana ɲɛmɔgɔ binani worona yelayidu ta uka bololo le fla lajere senfe ni dunia jamana ɲɛmɔgɔ binani bonyon kon hage ko ubina dobo Amérique jamana ka shishiju la ni kemedo ya bidruye kana mwa ani worola walma mwa ni segi yani samba fla ani mwa ani duruche aye kangarida doke balia kololola ani aye anafatanu soro yiri wali siraka ni obiseka fali wati yelema wali nyumaula Joe Biden ye wali wali dake duniyama ko uka Amerika jamana ka misalia la degi jugo nyuma ni yiruwa ukoso ambe kanka wuli ka anjo anka anka antelia akakumala aye akili jigike ko jamana kelen tiseka ako glan akelen Joe Biden asegira kabini aka jamana nyemogo ya kile folola pari wakati yelema benkan 7 forama ni Donald Trump tumbora ala nye asan naniye. Joe Biden ka ni sendoni kura bena ato Ameriki jamana soro sirao bena seka aka ni dalakeni joro yakubaya ni shishijugu okeleliye yani san bafla ani bidruche. Ameriki jamana ajoro kabo kosebe ni kula yasaka wakati yelema jate ulajigi Celsius fla ojugoro walma Celsius kelen ani tomi duru inafo soro yiriwali wakati la pari wakati yelema benkan 7 fura aleka lanyini mukera samba fla ani tan ani duru dunia kurukara aleka lanyini la walali akagelen niyoko uchogaya laje bi